lalu ingwengula Wimpana fika Kambino fika Elita ni traffic mwengula Wansiri waza Kiriza mkutambe We wangu mirida Wasamu luku Love is profitable and compatible. Kendo love you lonti. Kiri zangi range.
Love is suitable and comfortable. Oh, love you pensi. Mojo kambie.
Mwano kiri zangi kambie.
Oh,